Unit 6.
Shambani.
In the countryside. Dialogue 1, Unit 6. Amos has decided to go and visit his family who live in Bukoba, Lake Victoria, close to the Tanzania-Uganda border. He has invited Kathy to accompany him on this trip. After a very long journey, Amos is now introducing his family to Kathy.
Huyu ni babangu, Mzee Kiaruzi.
Shikamoo mzee.
Marahaba, karibu sana.
Asante.
Huyu ni mamangu, Bibi Zakia.
Shikamoo mama.
Marahaba, karibu kwetu.
Asante sana.
Mzee Kiaruzi to Amos.
Jamani, geni huyu anajua Kiswahili?
Ndiyo, anajua sana. Yeye anajifunza Kiswahili chuo kikuu.
Mzee Kiaruzi to Kathy.
Karibu shambani.
Asante, ni pazuri hapa.
Ndiyo, hapa ni mazingira ya kupendeza. Pana mandhari nzuri yenye milima, mito na maziwa. Tofauti kabisa na mandhari ile ya miji, yenye magari na mavumbi. Mimi napenda maisha ya shambani, kuliko maisha ya mjini. Je, umewahi kuliona ziwa Victoria?
Kwa umbali tu.
Jioni, mke wangu atakupikia samaki wanaotoka katika ziwa hilo. Bila shaka utawapenda.
Je, unapenda ndizi?
Ndiyo, nazipenda kuliko wale.
Kuna migomba mingi hapa Bukoba. Kwa hiyo, watu wa hapa wanakula ndizi karibu kila siku. Basi, nitapika ndizi vile vile.